Gavumenti etongozza etteeka erya National Education and Training for Health Policy 2025 erigendereddemu okulaba nga nate abasawo batendekebwa mu byobulamu obulungi wamu n'okulaba nga obukugu bwabwe butuukiriza obwetaavu obw'amangu ddala eri enkola ey'ebyobulamu mu ggwanga. Etteeka lino lyasaba okuluddwa olunaku lwa jjo ku Source of the Night Hotel mu kibuga Jinja ku mukolo ogw'okuggulawo n'ate olukungaana olwa National Health Professional Education and Training for Health Care. Mu kutongoza etteeka lino, Minisita Mbeezi ow'ebyenjigiriza Dr. Kwizeso Muyingo yagambye nti etteeka epya lino lisosowaza ensonga ey'abasawo okutendekebwa bulungi enteekateeka zonna okubeera ku mutindo gw'owaggulu wamu n'okugatta awamu ebya tekinologiya okuli ne Artificial Intelligence AI mu nkola y'ebyobulamu. Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng yasabye bamaneja ab'amatendekero ga gavumenti n'ag'obwannakyewa agatendeka eri ebyobulamu okusosowaza ennyo obulamu bw'abannayuganda okusinga ku byalo piya.